Kyo wakutebendira ekibiina kye NRM ku bukulembeze bw'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa alabudde abantu mu disitulikiti y'e Bushenyi kutaataaganya emirembe n'abakuutira nti banyiikize nnyo emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga ng'ayogerako eri abawagizi babakungaanidde ku kisaawe kya Kizinda mu disitulikiti y'e Bushenyi. Museveni ategeezezza nti amawanga mangi n'agamu nga geetoolodde Uganda gatabanguddwa nnyo ensonga y'obutebenkevu olwa ng'ekizibu kivudde ku bakulembeze obutakulembeza birowoozo bizimba n'okugatta abantu ne bakulembeza okwawulayawula mu bannansi. Museveni agamye nti emiramwa gye NRM okuzimbiddwa eggwanga lino mu myaka 40 gyesigamiziddwako okulwanyisa obusosoze mu mawanga ne mu ddiini era kiyambye eggwanga lino okusenvula.
Ese ya Sudani ya na bagambira abantu bari kufunkesha rahati bakazansu msingi kanto bagambira ba vitu babi nubwa Sudani ekenyesi ya manu mnonga mpango nubwenga abantu bashomire ura profesa utayira abashiti b'amasosi batabahamba abaserikali profesa wa medicine ebyona tukabagambira aba Sudani.
Museveni azeemu okuwabula abalimi mu bitundu bino nti bettanira enkola z'obulimi ezizza amagoba omuli n'enkola gye yatandikawo eya 4 acre moto.